Bafela mbogo ngubisho na nani ni honestly. So no mkupunda mofilia. Ah, send soon kef.
Kiss peace I bob.
Money. Yo.
Yo. New massacre do sega na ponye flow. I'm killing this for pass kuri firiro. Zero maskuka no bale pa shefulo. Ita mafaa fighto yumuriro. Pia wea no timi nkono noni kutina. Kafio topa mokolo mino. Sniper moves. Twenda feto ndolo kana kanji mwabe mpolo polo. Kwa tama no muru kobo. Twevenga mwadi sefu kamo kamo munguru. Tafendera pamo na dobo. Emu kurunde kupisha mufishobo. Kura pana kudesho keshe kwe soroma singo yobe. Umfika nga matemu. You don't even have to like me bro. Nah, ke kuwa ke uko. Leo mfote severe ish. Mabala na mupechu fungala shipas. Katishu ifam spitting shit. Marapazi wanga ntire muno wet. Ese umolo kuru. Nilemba funya mabuu. Mukari kuchira kuno etule. Kukubwa tapaka nobika kuru. Ala soko kameno kamushi. Mwewe na njage ziponshi. Lero taba pepa kushi. Bati nifuetu bafumye chushi. Machi kino lo muenda panshi. Wileka kupangyo muyashi. Iwo chile inerabishi. Mwewe kunote kwa kunyela masushi. Ishirudia filimbali Afrika. Wapapa wakumanya saika. Teke chupi unamameshika. Pamu koshi nikandolo fondeshika. Mabas chilinde wakaika. Yeka eka ale ikaika. Gombwe na pweta ridenja mwone kanga pushinga nalo kwa taiga. Gawan kumanya nikafuafu. Inestali ni shifuafu. Epo na pita fuiri awa. Shifirwa firwa chikuwa kwa. Wipala nyapocha na zawa. Polo polo temari sawa. Mwala tushata kalawa. Kwa labe miso wa hiyo
yeah, we go again. Kwingi shama works balupa lwenu kumfama condolences. I'm never smiling quick. Alefi ya majet bad for business. Inji ma shortages no commitments. Kuba wino tetu vita piutu solonga ma lozenges. Oh idea ni switch anyway se shech. Ndekula sana chombo mfia fili mupe. Pina me typing akuipaya. Before getting a name for yourself nga abortion. Piu kwa fya ula ilinganya. No kumwana kwa tiwena inetu lisemu. Until umuafu abashi ikalal. Elo mwailu kata imo kashi chili save GT. Nde mie baba sinda luala njinshila. Kubo mzango lefo kumwana GOT. Father who art in heaven. Ndefa mkoko lepa chipuna nga museven. Ndefa mbala nge mbebe. Kuline bakala bounce afe kwati tennis. Nine mwine filimbama wenge. I'm very sick muli feel the tennis. Mukunkon kama sanga dead end. Mwafwa say hi to Bishop Dennis. Number how come yose outcome. Ibat bon jimbana bo balansamba. Mwatai madam obon sangwana bo. I wonder nga bakan trust. Tapo fyari ilanga tflak tayapo. Napo bale nyan. Tapo na live up. Tapo nani enganjpa. Shatalamo napo going higher. Wale fya kwisapo napo. Ati wapu isha crown awe nchiri ndea. Don't even dare. Ukunkanya wet. This feels nga dare. Kusefe kin. Mumo den de rap. Chilling and chilling de rap. I living my dream. Chinga ni chile rap. Oni nebo narala wake after. Nga makwa nisho kufika upo na Afrika. But na yoni miss na doubta. Sebu fia tuyochi utola kwa nisha. Guys mwila fusha. Nani kane mwila kausha. Fide pa fida seba nga udia. Rap over that background. Yeah.
ZWAP.com